when the cat and souls in the world now. Team and I want so guardian angel alongside throws my hand up. Talking about Kelowna Panda.
Can balance kile unapanda utavuna wewe.
Ukipanda mazuri utavuna wewe.
Yeah, yeah. Kile unapanda utavuna wewe.
Ukipanda maovu utavuna wewe.
Maisha yako jifunze kuwa na kumbukumbu. Lolote ufanyalo lazima kuweka kumbukumbu. Mema na mabaya lazima uandike kumbukumbu.
Basi yale uliyopanda jana ndivyo unavyoishi leo, na yale unayopanda leo kesho utalipa gharama. Ikiwa mema na mabaya lazima utalipa gharama.
Kimwagika ya soleki
mombe Mungu akishazamehe wala hakumbuki.